Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB kitadde ebibonerezo ebikakali ku masomero agabeera n'abayizi abangi olw'ebigezo ebyakamalirizo olutuuka ne babasalako naddala abo bwe bateebereza nti bajja kukola bulungi mu bigezo ebyakamalirizo ne babasindika mu masomero amalala. Mu kiwandiiko UNEB kyewandiikidde abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Ewakiso, abakulu balabudde amasomero ag'engeri eyo nti gaakuggibwako ssente z'ebigezo. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Ewakiso Primary Tananyanzi annyonnyodde abakulu b'amasomero nti ku mulundi guno ekitongole kirumye n'okwengulu ku nsonga y'amasomero agasosola mu bayizi abo basuubira obutakola bulungi nga babeggyako ne bagaba mu masomero amalala ate nga bamaze okubanuunamu akasente.
And attracting of any teacher transferring their candidate and registering them in another district is illegal. It is involved here. So now, people normally say, because there is less than 30 learners, you lose your teaching center. When you don't have 15 candidates, you're not even supposed to register. Now, they are telling us that you have to get the permission from your day to have your learners registered. But that one, can be discussed one on one if there is any challenge. But the question that, and it is involved, transferring candidates and registering them in another district is illegal.
Primary Tananyanzi era asinziddeyo n'addamu okulumiriza abakulira amasomero ga gavumenti bakomye okandanga ensimbi amasomero agatalina ssente.
At the end of the day, the new learners in your school to be registered, please you have to be clear. And we encourage schools that are still in that state to please visit our offices to support you, such as avenues to get licensed by the ministry. So people tend to move on the license, the trading license, they have that trading license. They know everything is that bad. We have to have our school
asabye amasomero ago agalina abayizi abasoba mu 30 beefeeko okusaba ssente nnamba bafune abayizi okutuulira ku masomero gaabwe kera disitulikiti neteefuteefu okuyamba amasomero ag'engeri eyo kasita baba nga beewandiisa bulungi ne minisitule ebyenjigiriza.